Ooh, yebo yebo yebo, ay, yebo yebo yebo, yeah yeah yeah, yeah. Iti jalo, ayo mihlasele ngekhalo. Ipili la jika bafundi la bafana ngata basazi nempatho. Bathi bofunda kubani, ngata basazi lo mshini womkhandlu. Khipha amagama amavila amathathu, bathi lolimi alikhathalisa bani. Angithi njalo, ayihlo mihlasele ngekhalo. Ifili la jika bafundi la bafana ngata basazi nempatho. Bathi bofunda kubani, ngata basazi lo mshini womkhandlu. Khipha amagama amavila amathathu, bathi lolimi alikhathalisa bani. Bathi ngubani, bathi ngubani ke, izinja kakhulu abasazi ke. Mele siphushele phansi ngenkani, it's a wish kufana nami ke. Bathi ngubani ke, izinja kakhulu abasazi ke. Mele siphushele phansi ngenkani, it's a wish kufana nami, it's a wish kufana nami.
Thank you.